waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo ay dowladda federaalku isu diyaarinayso in ay dejiso barnaamijkeeda dhimista qiiqa sannadka 2030 ayaa haddana dad u dhaqdhaqaaqa cimiladu ku boorinayaan in ay yoolka dhimista ka dhigto 60% ama ka sarreysa. Guddiga Climate Council iyo Climate Action Network ayaa 1500 oo qof oo Australian ah su'aalo weydiiyay, waxaana kale oo waxaana ka soo baxday in 77% ka mid ah ay rabaan in dawladdu xadido halista dhacdooyinka khatarta ah ee cimilada. Agaasimaha guud ee Climate Council Amanda McKenzie ayaa sheegtay in codbixiyeyaasha da'da yare ay si gaar ah uga walwalsan yihiin isbeddelka cimilada oo ay doonayaan in ay dawladdu si weyn wax uga qabato.
Setting a strong 2035 climate target will help protect Australians from climate.
Waynu ognahay in dejinta yool xoog leh sannadka 2030 ay dadka Australianka ka ilaalin doonto dhibaatada cimilada iyada oo abuuri doonta shaqooyin iyo fursado. Sahamintan cusubna waxay xaqiijinaysaa yoolka cimilada dadka in uu muhiim u yahay, ayay tiri. Erin Patterson oo hore loogu helay dambiga dilka 3 qof oo ka tirsan qoyska ninkeedii hore ayaa maanta maxkamad lagu soo taagi doonaa Melbourne. Erin oo 50 jir ayaa la filayaa in ay habka muuqaal aragga fog uga soo muuqato maxkamadda iyadoo xabsi ku jirta. Waxaa la filayaa in maanta la go'aamiyo taariikhaha uu dhici doono waxa loo yaqaano pre-hearing sentence, taas oo fursad u siin doonta dulmanayaashii Erin inay ka hadlaan sidii uu dembigaasi u saameeyey noloshooda. Waxaa la filayaa in Erin Patterson lagu xukumo xabsi daa'im. Cilmi baaris cusub ayaa soo jeedinaysa in isticmaalka baraha bulshada uu daqiiqada gudahood ku sababi karo hoos u dhac weyn oo ku yimaada heerarka shaqo ee maskaxda oo muhiim ah. Daraasadan oo ay hogaaminayeen cilmi baarayaal ka socda jaamacadda Swinburne University ayaa lagu ogaaday hoos u dhac weyn in uu ku yimaado garashada dareenka iyo ofiirsiga kadib isticmaalka baraha bulshada. Associate Professor Susan Schweizer ayaa oo ka socota jaamacadda New South Wales ayaa u sheegtay SBS News in cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay si loo baaro sida ay da'yarta u arkaan saameynta baraha bulshada.
You find that young people say about a third of them say it's got a positive impact on their life.
Waad arkaysaa in 3 meelood meel dhalintahay ay leeyihiin inuu saameyn wanaagsan ku leeyahay noloshooda, ku dhowaad 40% ay leeyihiin inuusan saameyn wanaagsan iyo mid xuntoona u lahayn noloshooda, laakiin ay rubuc ka mid ah sheegayaan inuu saameyn xun u leeyahay noloshooda. Sidaa darteed waa in aynu fahamno sababta uu saameyn wanaagsan ama mid xun ugu leeyahay qaar balse uusan saameynaynin qaar kale, ayay tiri. Warbixin ku saabsan dhimashada ilmo 2 jir ah oo ka dhacday isbitaalka Northern Beaches oo New South Wales ku yaala ayaa sheegtay in qalab badbaado oo muhiim u ahaa caruurta aad u xanuunsan uu ka maqnaa halkaa. Cunugan oo la oran jiray Joe Massa ayaa geeriyooday September 2024 kadib markii cisbitaalku ku guuldareystay inay wax ka qabtaan garaaca wadnaha cunuga oo gaaray heer khatar ah. Afhayeen u hadlay cisbitaalka ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii ay u fulin lahaayeen 13 talo oo lagu soo jeediyey warbixinta. Qoysaska dad Israa'iiliyiin ah oo ay kooxda Hamas xabsi ku haysato ayaa ka mid ah 400 dad ah oo mudaharaad ka dhigay meel u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ee Jerusalem. Magaalada Tel Avivna shacab badan ayaa wadooyinka isugu soo baxay iyaga oo ka soo horjeeda qorshaha dowladda ee ku saabsan ballaarinta howlgalka military ee Gaza. Guddiga amniga ee Israa'iil ayaa u diyaar ah in ay ka doodaan soo jeedin ah in ay Israa'iil gabi ahaanba qabsato qaybaha Gaza ee aan weli gacanteeda ku jirin. Dagaaladan Gaza oo socday 22 bilood ayaa sababay burbur ba'an iyo gaajo baahsan. Anat Angrest hooyadan la yidhaahdo waa mid dhashay mid ka mid ah kontonka la haysta ee Xamaas haysato.
You failed. My Matan is still there. Instead of doing the one thing that this government hasn't done.
Waad ku fashilantay. Wiilkaygi wali waa la haysta. Halkii aad waxa kaliya ee aanay dawladdu sameynin oo ah in aad samaysid heshiis dhamaystiran oo soo celiya kontonka la haysta aadan wali sameynin ayay tiri. Saacado oon kadib markii ay 7 August dhaqan gashay cashuurtii oo Donald Trump ku soo rogay wadamo ku siman 6 dal iyo midowga Yurub ayaa hadana badeecada ay Mareykanka u dhoofiyaan la saaray 19% ama ka badan oo cashuur ah. Donald Trump ayaa hore intii aanay cashuurtiisu ansixin shaaciyay inuu India saari doono 25% cashuur ah inay shidaal ka iibsadeen Ruushka awgeed. Brazil ayaa ku ganaaxan cashuur ah 50% kana mid ah wadamada culayska ugu weyn ku dhacay. Marcia Campos oo Hiliblo ah ayaa ka hadlaysa walaaceeda.
It's pretty scary. I'm not gonna lie. I am a little bit apprehensive.
Been sheegi maayi ewa wax absile, waxan dareemaya walwal yar oo ku saabsan talaabooyinka xiga iyo goorta wax si rasmi ah loo go'aamin doono, sababtoo ah mar wuxuu leeyahay waa cashuuraya, maalinka xigana wuxuu oranayaa ma cashuuraya ayay tiri. Saadaasha hawada ee waddanku maanta waa sidan soo socota. Magaalada Perth ruuxiyo sii kordhaya 20 degree, Adelaide qayb ahaan daruur 15, Melbourne qayb ahaan daruur 15, Sydney shuuxiyo sii kordhaya 18 degree, Brisbane shuuxiyo 20 degree, iyo Darwin oo qorrax 33 degree, halkii dollar ee Australianahana maanta waxaa lagu sarifayay 5.60 oo dollarka Mareykanka. Warkiina maanta intaas ku dhanya. Halka wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne. Anigo oo Cabdinuur ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Welina waxaa inoo soo socda barnaamijkeenni Australia Explained oo maanta ku saabsan biyaha tuubada ama qasabada laga cabaa ammaan ma yihiin, ma la isku halayn karaa, iyo warkii Soomaaliya. Sida laga soo xigtay warbixin cusub oo ay soo saartay Guddiga Productivity Commission, ayaa lagu sheegay in Australia barwaaqo dhaqaale oo waarta gaari karto marka wax laga qabto isbeddelka cimilada. Warbixintii labaad ee 5 warbixinood oo ay soo saartay hay'ad madax bannaan oo talabixiye ah ayaa lagu soo bandhigay talooyin la xiriira cimilada iyo dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada deegaanka dabiiciga ah, kuwaas oo wax ka tari kara xoojinta kobaca dhaqaalaha. Tan ayaa ku soo beegmaysa shir ay dawladdu qaban doonto oo ku saabsan kor qaadida wax soo saarka hoos u dhacay ee Australia, iyadoo sidoo kalena dawladda dhexe ay ka fiirsanayso yoolka dhimista qiiqa ee sanadka 2035. Warbixintan oo ay SBS News u soo diyaarisay Angela Waite ayaanu ku faahfaahinaynaa. Inkasta oo kharashka dhaqaale ee ku baxaya u digirogashada tamarta nadiifta ah loo arko caqabad, ayay haddana Guddiga Productivity Commission soo saareen warbixin cusub oo muujinaysa in kala guurku uu xoojin karo kobaca dhaqaalaha haddii si habsami ah loo maareeyo. Warbixintan oo loogu magacdaray maalgelinta tamar jaban oo nadiif ah iyo isbeddelka ku wajahan net zero ayaa waxaa soo saartay hay'ad madax bannaan oo talabixin siisa dawladda, kuna muujisay in ay Australia qaadi doonto jidka xoojinta wax soo saarka haddii ay maarayso isbeddelka cimilada. Guddoomiyaha Guddiga Barry Sterland ayaa sheegay in warbixintu ay xiriirinayso 2 arrimood oo waaweyn oo Australia hor yaalla, kuwaas oo kala ah hoos u dhaca wax soo saarka iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada.
Our productivity performance has been really bad. It is critical for
waxqabadkeena wax soo saarku runtii wuu liitay. In aan hagaajino wax soo saarkeenu waxay muhiim u tahay kororka dakhliga iyo sinnaanta jiilasha soo socda. Isbeddelka cimiladana waa in wax laga qabto, waa ballan qaadiyo muddo dheer oo dawladdu ay samaysay. Waxaana muhiim ah in Australia ay ka dabayso balanqaadyadaas. Waxa markaa isku dayna inaannu labada arrimood isugu keenno warbixintan ayuu yiri. Talooyinka warbixinta waxaa ka mid ah talaabooyin lagu dhimayo kharashka la xiriira gaarista yoolalka dhimista qiiqa, dedejinta habraacyada ogolaanshaha mashaariicda cusub ee tamarta, iyo ka shaqaynta caqabadaha hortaagan maalgelinta gaarka loo leeyahay. Mr. Sterland ayaa sheegaya in warbixintu garowsan tahay in kaabayaasha u digir rogashada tamarta cagaaran loo hirgeliyo si hufan oo dhaqso leh.
The current system has, for a long time, there's been a wide recognition that it doesn't really protect the environment.
Nidaamka hadda jira muddo dheer ayaa la ogaa in aanu si fiican u ilaalinin deegaanka, sidoo kalena waxay qaadataa waqti aad u dheer in mashaariicda kala duwan, gaar ahaan kuwa kaabayaasha tamartu, ay maraan habraacyada ogolaanshaha. Muddooyinka hirgelinta ayaa aad u dheeraaday, taasina waxay caqabad ku noqotay awoodeena aan ku horumarin lahayn tamarta nadiifta ah ee aynu u baahanahay si aan u beddelo kaabayaasha tamarta ee duugoobay, ayuu yiri. Wuxuu kale oo soo jeedinayaa in Australia isu diyaariso saamaynta cimilada ee mustaqbalka, taasoo horseed u noqonaysa barwaaqo dhaqaale oo mustaqbalka ah.
Climate impacts are coming and they're going to affect us no matter what responses happen now.
Saamaynta cimiladu way imanaysaa, wayna ina saamayn doontaa talaabo hala qaado ama yal la qaadine. Waxaa hadda jira talaabooyin la xiriira isbeddelka cimilada oo la bilaabay. Sidaa awgeed, waa in aynu horay u bilownaa wax ka qabadkeeda si aynu u xoojinno adkaysiga bulshada, isla markaana kharashka masiibooyinka dabiicigu aanu kor u kicin, ayuu yiri. Madaxa Climate Council Amanda McKenzie ayaa iyaduna sheegtay in warbixintu qirayso in ay shacabka Australia durba dareemayaan saamaynta dhaqaale ee isbeddelka cimiladu sababay.
We are seeing right now the impact in South Australia of this massive algal bloom which has been driven by.
Hadda waxaan aragnaa saamaynta ay xumbada weyn ee algaha ah ee uu sababay kulaylka ka dhacay baddu ay ku yeelatay South Australia, iyadoo oo dhibaataysay kalluumaysiga. Waxay kale oo saamaynaysaa dalxiiska iyo bulshadaba. Waxaanu ogaanay in faa'iidada sannadlaha ah ee beeruhu hoos u dhacday 23% laga soo bilaabo 2000 isbeddelka cimilada awgii. Welwelka kale ee bulshada hayaana waa in aanay guryahoodu caymis lahayn, ayay tiri. Waxay intaas ku dartay in guddigu soo jeediyey in mudnaanta koowaad la siiyo in guryaha Australia laga dhisayo laga dhigo kuwa u adkaysta isbeddelka cimilada.
It says that if we are better prepared, we can cope with disasters more effectively. So it has a series of recommendations.
Waxay warbixintu sheegtay in haddii aan si wanaagsan isu diyaarinno, aynu si xoog roon isaga xojin karno masiibada dabiiciga ah. Waxaa kale oo ku jira talooyin dhowr ah oo aanu taageersanahay, sida in la sameeyo diiwaan ay dadku ka helaan xogaha halista masiibooyinka dabiiciga ah oo ay si dhug leh u fahmaan. Waxay kale oo warbixintu taas ku labaysay in la sameeyo hab lagu cabiro sida guryuhu ugu adkaysan karaan isbeddelka cimilada, ayay tiri. Mr. Sterland waxa uu sheegay in xoojinta u adkaysiga masiibooyinku ay tahay mid ka mid ah siyaabaha lagu xoojin karo dhaqaalaha Australia, iyada oo la dhimayo kharashaadka kasoo kabashada masiibooyinka.
We've got to start making our society and our economy and our housing stock in particular, which is what we focus on in this report.
Waa in aynu adkaysi dheeraad ah u yeelano bulshadeena, dhaqaalaheena iyo guryaha gaar ahaan. Waana kuwa ay warbaahintani xoogga saarayso si loo khafiifiyo saameynta ay masiibooyinka dabiiciga ah ku yeeshaan bani'aadamka intii ay dowladuhu kadib marka masiiba dhacdo kharash badan ku bixin lahaayeen kasoo kabashada, ayuu yiri. Dani Alexander, oo ah maamulaha Energy Institute ee jaamacadda University of New South Wales, ayaa sheegtay in kaabayaasha tamarta ee Australia ay gaboobeen oo loo baahan yahay in la beddelo. Sidaa awgeed, warbixinta guddigu waxa ay soo jeedinaysaa in geediga oo gudbida tamarta nadiifta ahi uu noqdo mid u faa'iideysa dhaqaalaha. Waxay intaa ku sii dartay in habka ugu wanaagsan uguna raqiisan ee tamar nadiif ah loogu gudbi karaa uu u baahan yahay cusboonaysiino iyo cilmi baarisyo dheeraad ah, waayo waqtigan la joogo maalgelinta Australia ee cilmi baarista iyo horumarintu way ka dambaysaa wadamada kale ee dhaqaalahoodu horumaray.
We've got some of the best minds in energy innovation right here in Australia, but we need to activate our fantastic research and also technology development.
Waa in Australia ku haysanaa qaar ka mid ah dadka ugu cilmiga badan xagga hal abuurka tamarta, laakiin horta waa in aanu dhaqaajino awoodeena cilmi baarista iyo horumarintaba si aanu ugu faa'iideysano mashruucyada tamarta. Wax soo saarka laga hadlayaana waa sidaas. Nasiib Xumo, warbixintan hordhaca ah iyo warbixintii kale ee ugu dambeysay ay soo saareen Research and Development ee dib u eegista istaraatiijiyada midkoodna laguma xusin arrimahaas, ayay tiri. Waxay kaloo sheegtay in shirka wax soo saarka ee bishan dabayaaqadeeda loo ballansan yahay ay dowladda Australia u tahay fursad ay ku maalgeliso sidii xal cusub loogu heli lahaa iska caabinta isbeddelka cimilada iyo kordhinta wax soo saarka.
I would really hope that the people around that table are looking very closely at our innovation opportunities.
Runtii waxaan rajaynayaa in dadka shiraya ay hoos ugu fiirsadaan fursadaha hal abuurka, aniga oo dareemaya in aanay tani ku jirin mudnaanta sare. Haddiise aynu dabar furno cilmi baarista iyo tiknoolojiyada cusub ee aynu haysano, waxaan wax ka qaban karnaa caqabadaha wax soo saarka ee lagu iftiimiyey warbixinta, ayay tiri. Warbixintana waxaa SBS News u soo diyaarisay Angela Waite.
Waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS.
In la helo biyo nadiifa oo la cabbi karo waxay lagama maarmaan u tahay nolosha. Dalkan Australiana waa mid badankiisu yahay oomane, biyuhuna ka yihiin macduun. Biyaheenna cabitaanka ee Australia waa la daaweeyaa, si joogta ahna loo kor joogteeyaa si loo hubiyo in ay la jaan qaadayaan heerarka ammaanka ee loo dejiyey. Hase yeeshee, waxaa guud ahaan Australia ka jira farqi u dhexeeya tayada biyaha la cabo iyo sida loo helaba, iyadoo ay ku xidhan tahay ilaha biyaha, xaaladda dhuumaha biyaha keena, iyo xarumaha daaweynta biyaha. Warbixintan oo Phil Tusack inoo soo diyaariyey ayaynu ku eegaynaa. Bakeeri biya ah oo aad tuubada biyaha ka soo shubatay in aad isku xaabiso, faa'iidadoodu waa kow, in uu haraadka ka jebiyo, iyo laba, in uu unugyada jirka ku qooyo, waa baahi maalmeedka jirka. Kolba meesha ay biyuhu kaaga yimaadaana waxay ku xidhan tahay meesha aad Australia ka degan tahay. Waxay noqon karaan biyo badeed oo milixdii laga saaray, biyo dhulka laga soo nuugay, ama biyo roob oo balliyo ama waro waaweyn lagu kaydiyey. Inta badan magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinkaba biyuhu waxay soo raacaan tuubooyin waaweyn oo dhulka hoostiisa soo mara. Haddaba marka aad biyo ka soo shubato tuubada biyaha, ma iska hubtaa in biyahaasi ammaan u yihiin cabitaanka? Laba aqoonyahan baan wax ka weydiinay in ay ka taliyaan arrintaa. Aqoonyahanka koowaad waa Dr. Emily Quick, waana gudoomiye ku xigeenka qaybta khubarada tayada biyaha ee ururka Australian Water Association.
Yes, in most parts of Australia, tap water is safe to drink.
Haahay, inta badan Australia biyuhu waa ammaan in la cabo, waa la daaweeyaa oo ishana lagu hayaa si loo waafajiyo heerarka adag ee caafimaadka, si joogta ahna u waafaqda heerarka u yaalla biyaha la cabo ee Australia, iyadoo islamarkaana la shirabo agabyada kaydinta iyo keenida biyaha, ayay tiri. Aqoonyahanka labaadna waa Professor Stuart Kahn oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda University of Sydney.
Most of the time in most of Australia, the answer is unequivocally yes. But safety is a relative term.
Inta badan Australia badankeeda jawaabta aan muran lahayn waa ha biyaha la caba waa amaan, laakiin kelmadda amaan macnaheedu meel walba kama sinna. Waxaa jira meelo ay biyahoodu aad uga tayo hooseeyaan meelaha kale. Meelaha ay ugu adag tahay in biyaha amaan laga dhigaana waa tuulooyinka fogfog iyo bulshooyinka deggan ee go'anta, waana bulshooyinkaas kuwa haysta tiknoolojiyada ugu yar ee daaweynta biyaha, isla markaana aan helin dad aqoon iyo xirfad u leh tiknoolojiyada, ayuu yiri. Sida uu aqoonyahan Stuart qeexayana, hagayaasha biyaha lacabe ee Australia ayaa ah heerarka qaranka ee shirkadaha biyuhu ka beegtaan sida ay uga hortegayaan halisaha biyahana si ammaan ah oo la isku hallayn karo u gaarsiiyaan bulshooyinka.
For the most part, the Australian Drinking Water Guidelines don't specify particular treatment processes for treating drinking water.
Badanaa xeerarka biyaha la cabo ee Australia si qayaxan uma tilmaamaan habraac gaar ah oo loo daaweeyo biyaha. Xeerarka lagu qiimeeyo halista ayaa aqoonsan in ilaha biyaha qaarkood ay u nugul yihiin wasakhowga. Sidaa darteed, waxaa kala duwan heerka daaweynta ee looga baahan yahay in biyaha lagu gaarsiiyo heer ammaana, ayuu yiri. Stuart waxa uu sheegayaa in hababka daaweynta biyaha ee Australia laga isticmaalo ay ka mid yihiin coagulation, mid la yiraahdo shaandhayn, iyo in lagu daro jeermis dilaha chlorinta. Coagulationku waa hanaan kiimika ah oo wasakhaha dabiiciga ah ee biyaha ku dhex jira ama dul sabaynaya lagu ururiyo si ay u noqdaan walax culus oo markaas si sahlan looga shaandheeyo biyaha. Biyuhu waxa ay tuubada ka soo baxaan iyaga oo ka soo gudbay imtixaano badan sida shaandhayn, jeermiska oo laga dilo, qashinka oo laga saaray, bakteeriyada, fayrasta, iyo walxaha kale ee caafimaadka u daran oo laga sifeeyey. Emily ayaa mar kale inoo sharaxaysa.
Chlorine is added to most drinking water in Australia to kill germs and keep it safe.
Badanka biyaha laga cabo Australia, chlorine baa lagu daraa si looga dilo jeermiska oo ammaan looga dhigo. Meelo badanna waxaa lagaga daraa fluoride si ay uga hortagto ilka bololka. Labada kiimikaba waa ammaan, waxa uun laga isticmaalaa in yar oo ay ogol yihiin hagayaasha ama xeerarka biyaha la cabo ee Australia, ayay tiri. Stuartna waa kan mar kale isaga oo sheegaya in daaweynahaas biyuhu ay aad muhiim u yihiin.
Despite some concern in the community, drinking water fluoridation is well established to be highly effective.
Walaacyo haba ka dhex jireen bulshada ee biyaha oo fluoride lagu daro waxaa la xaqiijiyay in ay tahay hab aad u waxtar badan oo ammaan ah. Chlorinta lagu milay biyuhuna si aad ah bay u dishaa jeermiska ama u curyaamisaa jeermisyada cudurrada faafiya oo haddii kale ina waxyeelayn lahaa. Chlorinta biyaha lagu daraa malaayiin qof bay badbaadisay intii uu socday qarnigii tegay, ayuu yiri. Stuart waxa uu sheegayaa in tayada ama xataa dhadhanka biyuhu ku kala duwanaan karo magaalooyinka waaweyn iyo kuwa gobollada.
The first reason is due to variable sources for the water. Some of these cities rely on groundwater.
Sababta koowaad ee ay u kala tayo iyo dhadhan duwanaan karaan waa ilaha kala duwan ee laga helo. Magaalooyinka qaar waxa ay ku xidhan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro oo ay ku jiri karaan macdano kala duwan. Qaarna waxay biyaha ka helaan waro ama balliyada kaydka oo uu aljuhu iyagana saameyn karo. Waxay markaa magaalooyin badani biyaha cabitaanka ku kabaan biyo badeed oo milixdii laga saaray oo aad loo nadiifiyey, ayuu yiri. Emily, waxa ay leedahay waxaa jira dhowr qodob oo saameyn kara tayada biyaha laga cabo tuulooyinka iyo baadiyaha.
In rural and remote areas, drinking water may come from a range of sources, including bores, rivers, or rainwater tanks.
Meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ama eergo'anta ah, biyaha laga cabaa waxay ka imaan karaan meelo ay ka mid yihiin ceelal, togag, ama taangiyo lagu kaydiyo biyaha roobka. Heerka daaweynta biyuhu iyo tayada biyuhuna way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan tahay kaabayaasha deegaanka, taageerada hawlgallada, iyo xaaladaha kale ee deegaan dabiiciga, ayay tiri. farqiya kale ayaa jira sida uu Stuart qeexayo kuwaas oo ah in biyaha la caba ay ka yimaadeen dhulka hoostiisa iyo inay ka yimaadeen guudkiisa.
Many remote communities rely on groundwater, and groundwater quality can be impacted by naturally occurring minerals.
Bulshooyin badan oo degan meelaha fogfog waxa ay biyahooda ka helaan dhulka hoostiisa, kuwaas oo tayadooda ay saameeyaan macdanaha dabiiciga ah sida calcium, magnesium, sodium iyo mararka qaar arsenic iyo uranium. Waa muhiim in la fahmo heerarka macdanaha ee dadku qaataan si loo fahmo halistooda. Bulshooyin kalena waxay isticmaalaan biyaha dhulka guudkiisa sida togaga iyo webiyada. Tayada biyuhuna waxay isla bedbedeli kartaa roobka iyo dhacdooyinka kale ee dabiiciga, ayuu yiri. Emily waxa ay leedahay, marka ama haddii ay dhacdooyinka deegaan dabiicigu saameeyaan tayada biyaha la cabayo, mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaanka ayaa laga rabaa in ay bixiyaan talo iyo hagid.
Boiling or filtering the water may be recommended as a precautionary measure.
In biyaha si taxadar ahaan loo bayliyo ama loo shaandheeyo ayaa wanaagsan marka ay dhacdo ama laga shakiyo in ay halisi ku timi tayada biyaha. Tusaale, cimilo daran sida daadad ama in difaacyadii kale si wacan u shaqayn waayeen, ayay tiri. Intii ka horreysay 1980-kii, guryo badan oo Australia ku yaala waxaa lagu xidhay tuubooyin ka samaysan birta ledka la yiraahdo ama lagu alxamay alxan led ka samaysan. Guryaha da'da weyn in ay ledtu ku milanto biyaha muddo dheer bay qaadataa, badanaabana waxay dhacdaa marka ay biyuhu muddo dheer dhex fadhiyaan tuubada ama qasabada. Haddii markaa aad ka shakido in tuubooyinka gurigaagu ay led ku darayaan biyaha, waxa aad samayn kartaa in aad biyaha furto oo ay qulqulaan cabaar inta aadan isticmaalin, gaar ahaan aroryada hore. Laakiin haddii aad dareento haba yaraatee in tayada biyuhu isbeddeshay, markaa waa in aad la xidhiidhaa shirkadda biyaha.
Customers can contact their water suppliers to express concerns.
Macaamiishu waxay la xidhiidhi karaan shirkadaha biyaha si ay ugu sheegaan walaacooda, waxaana wacan in si cad loogu sharaxo waxa dhacay, si in dhadhanka biyuhu isbedelay ama ay ureen ama muuqaalku isbedelay ama aadba ka walaacsan tahay jirro ka dilaacday gurigaaga. Xog kasta oo aad siin karto shirkadaadu waxay u sahlaysaa in ay baadhaan oo qiimeeyaan dhibka, ayuu yiri. Xogaha ku saabsan tayada biyaha badankooda waxaad ka heli kartaa online, sida aad ku heli kartana kala xidhiidh shirkadaada biyaha. Ogow haddaba marka labaad ee aad bakeyr biyo ah tuubada ka soo shubato, ku kalsoonow in biyahaasi soo mareen heerar iyo habraacyo lagu soo hubiyey ammaankooda. Warbixintii Australia Explained ee toddobaadkan oo cinwaankeedu ahaa biyaha tuubada ee Australia ammaan ma yihiin, intaas ay ku eg tahay, waxaana inoo soo diyaariyey Phil Tusak. Halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuuriyahayaga magaalada Melbourne. Goormaa kuugu dambaysay guurow? Cadhays ciise, allah u naxariistay guurowgiisii ayaan maanta inoo hayaa. Haddase waxaan idinku soo dhoweynayaa war iyo wacaal wixii maanta inooga yimid Soomaaliya oo wariyahayaga Muqdisho noo soo diray.
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Dr. Cali Siciid Faqi ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi waxa uu ka daafuray shirka madasha bini'aadinimada Soomaaliya, kaasi oo looga hadlayay arrimaha la xiriira xaaladaha bini'aadinimo ee ka jira dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada gargaarka inta badan, maamul goboleedyada dalka ka jira, maamulka gobolka Banaadir, hay-adaha deeq-bixiyayaasha, ururada bulshada rayidka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana diiradda lagu saarayay wax ka qabashada xaaladaha bini'aadinimo ee degdega ah iyada oo la adeegsanayo hanaanka wadajirka ah, xoojinta howlaha gargaarka, wax ka qabashada caqabadaha dhaqaale, isku dubidda iyo kor u qaadista iskaashi dhex mara dhammaanba danayayaasha ka shaqeeya arrimaha bini'aadinimada. Guddoomiyaha golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Dr. Cali Siciid Faqi oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay sida ay muhiim u tahay in Soomaaliya ay ka fogaato ku tiirsanaanta kaalmada dibadda, isagoona adkeeyey in loo jihaysto maalgelinta bulshada iyo wax soo saarka.
Forumkan oo humanitarianka oo dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ay halkan ku martigelinayso oo ay ka soo qayb galeen
UN organization-ka, NGO-yada, maxay dhahaan iyo mataqaana dhammaan civil society-ga iyo wasiiradaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo dhammaan martida sharafta halkan isugu imaatay. Runtii waa forumkan wuxuu ka hadlayaa emergency xaaladda dhibka ka jiro oo crisis-ka oo humanitarian-ka ka jiro waddanka oo dhan, gaar ahaan maaragtay anaga keena focus-ku wuxuu ku yahay Koonfur Galbeed. Sidaad ka warqabtiin, dadweynihii Soomaaliyeed beerahooday kasoo guureen waa laga soo irsaday, ama abaar ha kasoo irsato ama cadow ha kasoo irsado, kulligood waxay joogaan magaalada Baydhabo. Sida uu sheegay ilaa iyo guddoomiyaha degmada, sida uu sheegay ilaa iyo 700,000 ayaa maaragtay IDPs meeshan ku ah. Runtii maaragtay dadkii loogu talagalay inay maaragtay waddanka horumarkiis ka shaqeeyaan ayaa maanta waxay la joogaan magaalada dhibaato, aysan waxba ku qabsan karin. Xaaladooday noqotay inay maaragtay kaalmada dibadda ay ku noolaadaan intan gudaha ay dowladda Soomaaliyeed u hesho. Marka sidaas darteed waxaa muhiim ah in maaragtay arinta iyada ah dadka dhibaataysan wax loo qabto, laga shaqeeyo climate change-ga, maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba waxaa khasab ah in siyaasad la imaadaan oo ah in humanitarian-kan laga fogaado oo Soomaali ay noqoto Soomaali isku filan oo beerahooda falata. Taasna waxaa lagu heli karaa keliya iyadoo nabadda marka hore aan ka shaqeyno.
Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas ku aadan xanuunka cudurka gowracatada ah laga helay deegaano ka mid ah dalka, ka oo dhibaato weyn ku haya caruurta Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji, oo u waramayay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in kiisas gaaraya ilaa iyo in ka badan 2,000 oo kiis laga soo calaamadeeyey deegaano hoostaga dowlad goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gobolka Banaadir, iyadoo kiisaska ugu badan oo gaaraya ilaa iyo in ka badan 1,000 kiis laga soo calaamadeeyey deegaanada hoostaga maamul goboleedka Puntland. Sida uu yiri,
waxaa muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed aan u iftiiminno xanuunkan hadda Soomaaliya ku soo badanaya oo gowracatada loo yaqaano ama difteeriyada. Xanuunka difteeriyada ama gowracatada waa cudur bakteeriya ay sababto oo laga hortagi karo tallaal lagu hortagi karo. Meelaha ugu badan oo maxay ahayd oo aada u saameeyey waxaa ka mid ah Puntland oo laga soo tabiyey ilaa maxay ahayd 1,110 case ayaa lasoo report gareeyey Puntland. Waxaa ku xigta sidoo kale gobolka Banaadir oo 450 lasoo report gareeyey. Sidoo kale waxaa ku xigo gobollada state-yada maxay ahayd Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo ayagana wax ka yar 200 case laga soo report gareeyey. Marka meesha ugu badan oo laga soo sheegay xanuunkan waa maxay ahayd Puntland, sida Nugaal oo 450 case ka badan laga soo sheegay, iyo Banaadir oo idan 450 case ka badan laga sheegay, Mudug oo la mid ah, waxaa ka hooseeya ayagana laga soo sheegay gobolka maaragtay Karkaar iyo maaragtay Bay iyo Bari, ayagana waa laga soo sheegay. Waxaa ka hooseeya oo kaysas laga soo sheegay laakiin aan sidaas u badneyn Sool iyo Sanaag iyo maxay ahayd Shabeellada Hoose iyo soo kale Hiiraan iyo Galgaduud waa laga soo sheegay, laakiin kaysas aan saas u badneyn. Taas macnaheeda ma aha in kaysaska uusan ka jirin, laakiin waxaan ka shakisannahay in quality-ga soo report gareynta iyo surveillance performance-ga goboladaas inuu hooseeyo shaki ah ayaan qabnaa. Marka laakiin hadda kaysaska aan hayno meesha ugu badan inaga soo gaaraan waa Puntland, waxaa ku xiga gobolka Banaadir, waxaa ku xiga soo kale Shabeellada Dhexe ayaa ku xiga. Marka kaysas badan ayaa maxay ahayd inaga soo gaaraya oo totalkood hadda uu gaaraya ilaa 2,305 kiis uu gaaray.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa dhanka kale sheegay in cudurkani gowracatada uu yahay cudur dhimasho fara badan sababi kara, isagoona intaa raaciyey in dadka uu soo ritay ay u badan yihiin caruurta 5-11 sano u dhexeysa, taasoo u baahan in wax laga qabto xilligan.
Waxaa muhiim ah inaan ogaano oo dadka u sheegno da'da ugu badan oo hadda uu saameeyey waa da'da u dhexeysa 5-11 sano. Anaa 49% wax ku dhow maxay ahayd 45 qiyaastii dadka uu ku dhacay waa ilmaha u dhexeeya 5-11 sano u dhexeeyo. boqolkiilaatishanna wuxuu ku dhacay ama boqolkiilaatilix caruurta shanta sano ka hooseeya. Sidoo kale waxa uu saameeyey caruurta shan iyo tobanka ilaa labaatanka u dhexeysana 5% ama boqolkiiba shan ayuu saameeyey. Marka kaysaska ugu badan rag iyo dumarba uu saameeyey. Marka hal mid oo muhiim ah ayaa jira bulshadeenna inay ku baraarugsanaato. Waxaa muhiim ah xanuunkan inuu yahay xanuun tallaal looga hortago. Waxaa nasiib darro ah cadowga aan leenahay ee ummaddeenna iyo dadkeena laynaya in la dagaalanno ay tahay maaha khawaarijta iyo argagixisada kaliya. Sidoo kale cudurrada oo laga hortagi karo maaragtay caruurteena iyo dadkeena laynaya waa cadow asigana ay u baahan tahay loo baahan yahay inaan u midowno oo aan maaragtay usoo jeesano oo aan la dagaalanno loo baahan yahay. Health security wax la yiraahdo amniga caafimaadka wax muhiim waaye. Nabadgelyada ma aha maaragtay in xabad kaliya laga ammaan helo. Nabadgelyada waa in sidoo kale cudur laga ammaan helo, waa in gaajo laga ammaan helo. Marka arrinta aan rabo in ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarujiyo waxa waaye meel kastoo joogaan madaxda maamul goboleedyada iyo wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada in tallaalkeenna cillado ay ka jiraan oo uu hooseeyo. Haddii tallaalkeenna maaragtay meel walba uu gaarayo performancekiisa uu fiican yahay, xanuunkan lama arki lahayn. Taas waa mas-uuliyad nabada saaran oo aan rabno inaan wada istaagno sida tallaalka meelba uu ku gaari lahaa, tayadiisana loo wanaajin lahaa. Caruurta la baaray ee laga helay cudurkan inta badan markii history laga qaaday waxaa la ogaaday in ama ay tallaalneen ama tallaalkooda uusan dhammaystirneen.
Dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shir guddoomiyey kulanka toddobaadka ah ee golaha wasiirada. Kulankaasi ayaa diradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka Jubbaland, iyadoo si gaar ah loo falanqeeyey xaaladda gobolka Gedo iyo khilaafaadka halkaasi oo iminka ka sii daraya. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si gaar ah u eegay qulqulatooyinka ka taagan gobolka Gedo, kuwa oo Jubbaland ay ku eedeysay inay hurinayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland, tan ayaa ujeedadeedu tahay in colaad dabadheeraatay laga abuuro deegaanada xuduudda ku teedsan ee gobolka Gedo, taa oo saameyn ballaaran ku yeelan karta guud ahaanba gobolka Geeska Afrika, ayaa la yidhi. Wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa golaha uga warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga gobolka Gedo. Warbixintaasi ayuuna maamulka ku sheegay in qorshaha cusub ee dowladda Soomaaliya uu yahay mid ballaaran oo lagu doonayo sida yiraahdeen in lagu fidiyo colaadda gudaha Jubbaland si gaar ah gobolka Gedo una gudubta dalalka deriska laha Soomaaliya, ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Waxaana laga digay in colaadaha cusub ay abuuri karaan barakac, burbur dhaqaale iyo is-aaminid la'aan guud oo khatar ku ah danaha shacabka Soomaaliyeed iyo xiriirka dalalka deriska, ayaa sidoo kale la raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland. Wararka S B S magaalada Muqdisho.
Waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S.
Khubarada caafimaadka ayaa ku baaqay in tallaabo degdeg ah la qaado si looga hortago cudurka macaanka oo ah cudurka toddobaad ee dadka ugu badan ay ugu dhintaan Australia. The Royal Australian College of GPs, college kan la yiraahdo, ayaa ku dhiirigelinaysa dadka reer Australia in ay la tashadaan dhakhtarkooda oo ay bilaabaan beddelka habnololoodkooda si ay uga fogaadaan dhibaatooyin caafimaad oo daba jiitama waqtiyada dambe. George Institute for Global Health ayaa iyaguna u ololeynaya in cashuur dheeraad ah lagu soo rogo sonkorta iyo in qiimaha qudaarta qayb ahaan la kabo si ay dadka ugu sahlanaataba yiraahdeen inay tayada caafimaadkooda kordhiyaan.
Nobody chooses diabetes, absolutely nobody.
Cidima doorato cudurkan macaanka, cidina ma doorato. Waxaa jira noocyo kala duwan oo macaanka ah. Nooca type 1-ka oo ah xaalad difaaca jidhku daciifo, waana cudur aan ilaa hadda daawo loo helin, iyo type 2 oo ah marka jidhku uu bilaabo inuusan si fiican u qaadanin ama u soo saarin insulin. Macaanku waxaa sababa xaalado adag oo isku dhafan sida hidde-sideyaasha, taariikhda qoyska, deegaanka iyo hab-nololeedka qofka, ayay tiri. Taasina waxay ahayd agaasimaha guud ee Diabetes Australia, Justin Kane, oo ka hadlaysay cudurka macaanka oo ay sheegtay in badanaaba laysku eebeeyo oo islamarkaana uu ku iman karo siyaabo kala duwan oo aan ku koobnayn cunto iyo hab-nololeedka keliya. waxay kale oo la shaqeysaa khubarada caafimaadka oo ku baaqaya in la hirgeliyo dadaallo cusub oo caafimaadka dadweynaha ah si loo xoojiyo ka hortagga cudurkan oo ka mid ah kuwa ugu badan ee jiradoodu daba dheeraato loona dhinto. Miss Kane waxay sheegtay in ay jiraan 400,000 oo reer Australia ah oo qaba macaanka iyaga oo aan ogeyn, taas oo haddii aan la daaweyn ay iman karaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah.
We know that there's about another 500,000 Australians living with.
Waxaan ognahay in ay jiraan ku dhawaad 500,000 oo qof oo reer Australia ah oo la nool macaan aan dhaqtar ka helin. Dad badani ma fahmaan dhibaatooyinka halista ah ee ka dhalan kara macaanka, kuwaas oo ah halis ay daaweyntoodu qaali tahay. Macaanku waa cudurka ugu weyn ee indhala'aanta ku rida dadka gaaray da'da shaqada ee Australia. Waana sababta koowaad ee kelyuhu u fadhiistaan oo dhiig nadiifintana loo sameeyo. Waxa wuxuu 4 jeer kordhiyaa halista cudurrada wadnaha iyo stroke. Waa sabab weyn oo keenta in la jaro xubnaha jirka sida lugaha, waxaana sidoo kale si weyn uu u saameeyaa caafimaadka maskaxda, ayay tiri. Hay'adda Australian Bureau of Statistics ayaa ogaatay in sannadkii 2022 macaanku uu ahaa cudurka toddobaad ee sababa dhibashada ugu badan ee dalka Australia. Intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2022 ayaa tirada dadka la nool macaanku ay korodhay 3 laab, iyadoo oo gaadhay 1,300,000 oo qof, halkii ay hore uga ahayd 460,000 oo qof. Royal Australian College of General Practitioners ayaa ku talinaysa in dhammaan dadka reer Australia meeshay doonaanbaha ka soo jeedeene ay u tagaan dhakhtar si ay u ogaadaan in ay qabaan macaanka iyo in kale ama ay halis ugu jiraan in ay mustaqbalka qaadaan. Macaadkan ayaa sheegay in ay wacan tahay in ay dadku horey isu baadhaan oo ay horey u qabtaan cudurka.
No matter where you live in Australia, there is access to treatment to diagnose.
Meel kasta oo aad ka joogto Australia, waxaa la heli karaa baaritaan iyo daaweynba haddaad u baahato. Tan ugu muhiimsan waa in aadan dib u dhigin baaritaanka, waayo haddii lagu daaweeyo waxaad heli kartaa nolol dheer oo caafimaad leh, waanad ka baaqsan kartaa dhibaatooyin halis ah. Talaabada ugu muhiimsan waa in aad ka bilowdo isbaaridda, ayuu yidhi. Dr. Wright ayaa haddana wuxuu leeyahay waxaa jira habab la xaqiijiyey oo hoos loogu dhigi karo fursadda ah in uu macaanka taabtoogu kugu dhaco iyadoo ay sababtu tahay isbeddelka habnololeedka iyo cuntadu.
We know that if you can maintain a healthy weight, keep up regular physical activity.
Waanu ognahay haddii aad miisaankaaga dhowrto oo aad jimicsiga ku darto oo aad cuntada caafimaadka u daran ku beddesho mid u wacan, isla markaana aad dhiigkarka iyo kolestaroolkaba hoos u dhigto, sigaarkana aadan cabin, in waxaasoo dhammi kaa caawiyaan inaad yarayso halista aad ugu jirto macaanka, ayuu yidhi. Cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen George Institute for Global Health ayaa soo jeedisay in la dejiyo 2 siyaasadood muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka si dadka looga joojiyo cuntooyinka lagu kordhiyey milix iyo sonkor badan, isla markaana la dhiirigeliyo cuntada cunidda khudaarta, dalagyada badarka oo kale ah, looska iyo iniinyaha kala duwan. Cilmi baarayaasha ayaa muddo 5 sannadood ah u kuurgelayay 10,000 oo qoys iyagoo u fiirsanayay cuntooyinka ay soo gataan, taasoo ay ka ogaadeen qiimaha cuntadu inuu kow ka ahaa nooca ay dooranayeen ee cuntada ah. Tasman Davis oo ah qoraa iyo cilmi baare labadaba ayaa sheegay in isbeddello waaweyn oo la taaban karo laga gaari karo cuntooyinka dadku cunaan haddii la cashuuro cabitaanada sonkorta ku jirto, isla markaana qiimaha cuntada caafimaadka leh qayb ahaan la kabo.
So the World Health Organization strongly recommends that countries
Ururka caafimaadka ee adduunka WHO waxa uu si adag ugu talinayaa in dalalku ay isku dayaan cashuur lagu soo rogo cabitaanada sonkorta leh. Waxaan ognahay in ka badan 100 dal ay hore u hirgeliyeen cashuuraha, waxaana jira cadeymo xoogan oo muujinaya in cashuurahaas ay si dhab ah u yareeyaan isticmaalka sonkorta. Marka haddii la si dhab ah loo doonayo in loola dagaalamo macaanka noociisa type 2, in cabitaanada sonkorta leh cashuura isweydiinba uma baahana, laakiin weligeed hal siyaasad oo kale ihi ma noqon karto xal dhammaystiran. Runtii waxaan u baahanahay siyaasado ku habboon si wax looga beddelo cuntooyinka dadku cunaan. Waxaan sidoo kale loo baahan yahay kabid dhaqaale, ayuu yiri. Inkasta oo macaanku saameyn karo dhammaan dadka reer Australia iyadoon loo eegaynin jinsiyad, da' ama deegaan, haddana bulshooyinka First Nationska oo ah Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul saameynta cudurkaas. Sida uu sheegay macadka Australian Institute of Health and Wellbeing, dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska ah ee Australia ayaa 3 uga fursad badan dadka kale in ay qaadaan nooca type 2, isla markaana ay 4 uga fursad badan yihiin inay u dhintaan. Dowladda Australia ayaa bishii hore hirgelisay barnaamij lagu dhimayo qiimaha 30 badeeco oo lagu iibiyo 76 dukaan oo ku kala yaala deegaanada bulshooyinka fogfog si loola simo qiimahooda midka laga helo magaalooyinka waaweyn. Tasman Davis wuxuu u soo jeedinayaa in barnaamijkan la ballaariyo isaga oo leh qiimo kabidan oo kale waxay dadka u sahashaa inay helaan cuntooyin caafimaad leh.
The obvious place to start is with vulnerable communities. We know in remote areas.
Waxay ila tahay in laga bilaabo bulshooyinka nugul. Waynu ognahay in bulshooyinka fogfog yihiin meelaha uu qiimuhu aad uga duwanaan karo meelaha dhow. Qiimaha qudaartuna uuba 2 ka qaalisan yahay. Waxay marka ila tahay in dawladdu qaaday tallaabo wanaagsan markay kabtay qiimaha qudaarta ee bulshooyinka fogfog. Kabitaankaasi si weyn buu u sahlayaa iibsiga qudaarta, ayuu yiri. Justin Kane ayaa dadka kula talinaysa mar kale in ay si dhaqso ah isaga baadhaan macaanka.
We're encouraging all Australians to go and have a health care check. You can jump online to dive.
Waxaanu dadka Australianka oo dhan ku dhiirigelinaynaa in ay caafimaadkooda baadhaan. Booqo website-ka Diabetes Australia oo eeg tusayaasha halista macaanka, kadibna la tasho dhakhtarkaaga. Baaritaanka hore waa bilaash. Waxa uu qaadanayaa ilaa 5 daqiiqo. Baaritaan sahlan ayaa samayn kara farqiga u dhexeeya in horey loo qabto macaanka taabtuuga ama nolosha inta ka hadhay oo naftu halis ugu jirto jirrooyinka daran sida wadna istaag ama stroke. Waxaanu markaa cid kasta ku dhiiri gelinaynaa inay dhakhtarkooda u tagaan oo isbaadhaan. Warbixintana waxaa SBS News soo diyaariyey Sam Dover. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS. Haddana waxaan idiin hayaa barnaamijkii barashada Ingiriisiga qayb yar oo ka mid a waa dhadhamo kasii horeysa barnaamijka oo dhan oo aanu podcastka gelin doono maalinka Isniinta haddii Ilaahay ka dhigo.
Hi, my name is Yosipa. And I made a promise to my friend that I'd help her raise money for a charity that supports homeless families. A charity is a group that helps people in need. So, I signed up to do a charity run of 10 kilometers because I really believe in what this charity does. A charity run is organized by a charity to raise money. People who take part in the run ask their friends and family to give money to the charity because they're taking part in it and are likely to be very exhausted by the experience and even feel some pain. It's like, I'm suffering for this charity, so please give money to them. Now, I'm not a runner. I'm more of a sit down and read a book kind of person. So I will be exhausted. And my feet are likely to hurt. But that's not the part I'm worried about. The hard part? Asking people for money. Like, how do you even say it? Hey, would you like to give me money? Nope. That feels weird. Too direct, too uncomfortable. It is difficult to ask people to donate. That is, to give something like money, clothes, food, or time to help others. So I started thinking, there must be a better way to ask. A more polite way. A more English way. And there is. Alan and Claire showed me in this dialogue that there are some polite and friendly ways to ask for a donation without sounding pushy or awkward. A donation is whatever you give to a charity. You don't get anything for it. You give because you want to help. Now, let's listen to Alan and Claire at work.
Hey Claire, do you have a minute?
Sure, what's up?
I'm running a charity cake stall this Friday to raise money for a children's hospital. It's part of a community fundraiser I've joined. Would you be open to making a small donation?
Oh, that sounds lovely, Alan. But I've already donated to another charity appeal this week. Sorry.
Totally understand. No pressure at all. But if you've got a coin or two to spare, it'll go straight to a good cause. Every bit counts, and hey, I'll save you the best cupcake.
All right, you got me. I can't say no to a cupcake.
Alan is organizing a charity cake stall. That's when people bake cakes and muffins, sell them, and give the money to a charity. Alan is really altruistic. That means he helps others just to do something good, not to get anything back. To be completely honest, I'm not sure I'm doing my charity because I'm altruistic. I want to help, yes, but the real reason is it makes me feel good about myself.
waye dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa magaalada Melbourne studio-yaha aanu ku leenahay dabcan waxaa la soo gaaray waqtigii aan hawada isku macaalamayn jirnay tan iyo intayna hawada dib dambe ugu kulmi doono waa odaga Cabdinaur Haayo idin leh nabad iyo aano
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook-ka SBS Soomaali